GMK on the beat.
Dream. It's a boy in a stizo.
Zedwalk.com.
D-Banks, I gotcha. Watuchimalira nangu kulibe misozi. Choose anything cause nashi ndiye boss. Watuchimalira nangu kulibe misozi. Choose anything cause banks ndiye boss. Yeah. Iwe banks ndiye boss. Choose anything cause banks ndiye boss. Yeah. Iwe nashi ndiye boss. Choose anything cause nashi ndiye boss. Yeah. Deri kumavina timafuna kuchiliza. Deri kuchilinga timafuna kuchiliza. Monga neo soni kuno chima diva. Kumakala magero monga wa maziva. Atela juice nizalipila mabio. Kuno niko vina amini kuchiu. Kone paka ndeke ni vina ngadi zombi. Bless yo gamba nafaka kona soti. Black ya botika, basile kwa shisha. Basile kwa pita, ngati kuli bia. You better call me, ngati kuli ozizila. You better pour me, witty, vodka, vonse vipwele. Mekonde ama bia, na baba mawele. Lelo chaluvana, na ma black label. Kumuto kamuzuli, na suti ya nsengo. Black ya botika, ela Mr. DJ. Jenchi chilize, chikalile solize. John Fuligate. John Fuligate, chikalira soul is a John Fuligate. Is a John Fuligate. Watu chimalira nangu kulibe misozi. Choose anything cause nashi ndiye boss. Watu chimalira nangu kulibe misozi. Choose anything cause banks ndiye boss. Yeah. Iwe banks ndiye boss. Choose anything cause banks ndiye boss. Yeah. Iwe nashi ndiye boss. Choose anything cause nashi ndiye boss. Yeah. Deri kumavina timafuna kuchiliza. Deri kuchilinga timafuna kuchiliza. Monga neo soni kuno chima diva. Kumaka la magero, monga wa maziva. Musunge matishu ndawa kuno chizanya. D-Bank text na shitinifuna kufipenya. Sawala pali maafu mutumba zangena. No wonder pa weekend timangena kwa saopena. Kuno taboka black label na mitondo. Bend down tachochozi vivina ya choncho. Gang gang muni ya twaimona na wapondo. Kuno ni safe kwe tirili kulibeba vyongo. Jensa za muke paka chema fopo. Kuno sekesho mupash kuno ni kuchiu. Wanna chase wag and I dress it to kill. Tabwelela mafopo boy not even my pill. Kuno tikole wa tiu. Late numbers kani ya mangafu iyo. Siyo kamba nitume ila baby. Link up kuma 12:30. No muza osa walinga una banks baby. Watu chimalira nangu kulibe misozi. Choose anything cause nashi ndiye boss. Watu chimalira nangu kulibe misozi. Choose anything cause banks ndiye boss. Yeah. Iwe banks ndiye boss. Choose anything cause banks ndiye boss. Yeah. Iwe nashi ndiye boss. Choose anything cause nashi ndiye boss. Yeah. Deri kumavina timafuna kuchiliza. Deri kuchilinga timafuna kuchiliza. Monga neo soni kuno chima diva. Kumakala magelo, monga wa maziva. Ela batune amo
John Fuligate.
D-Banks wa Kenza. D-Rock. Yeah, I got you next too.
It's a banger, man. Banks 21
Boss
Zedwap.com.